Slow motion, matendo yangu slow but kwenye motion. Mini fundi mwenye slow motion, matendo yangu slow but kwenye motion. Yeah, yeah. Mama ni tech, ni tech enye ni tech. Una security, baka mapepo zangu zina vaporate. Hapo juu baby vaporate, mwenza kuchini nifanye kama ground shaker.
Ebwana mkuna jili memkuta pele. Selina kucheze ana nywele.
Haleluya, utasema haleluya. Haleluya, utasema haleluya.
Mtoto swahilini, yeah, ipe mapenzi ya Kiswazi. Moja moja unapopanda gacho mamboga, yani wewe.